magaalada Kismaayo ayaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijka ka hortagga dhacaddiga haweenka oo muddo 9 bilood ah ka socday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana barnaamijka bixinaya hay-adda SWSC. Waxaa ka qayb galay madasha lagu soo gabagabeynayay barnaamijkan wasiirka wasaaradda haweenka Jubbaland Cadar Ismaaciil Cabdulaahi, gudoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadume Aadan, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Cadar Ismaaciil Cabdulaahi, wasiirka wasaaradda haweenka Jubbaland, ayaa ka warbixisay ujeedka barnaamijka iyadoo u mahadcelisay hay-adda SWSC.
Barnaamijkan oo bandhigga ah ee lasoo bandhigaya hawshii socotay 9 bilood ee ka socotay degmada Afmadow ee aan ognahay inay tahay degmada Afmadow degmo go-doon ku jirta, ee diyaaradna ay tegaynin, ee dhulka maritaankiisana aada u dhib badnaa. Marka hay-addan S W A C ee ku dhiiratay inay tagto Afmadow, muxuu ahaayey barnaamijyadan ka fuliso ka faa'iidaystaan haweenkaas ku nool degmada Seenberi aan heli karin waxyaabaha ay u baahan yihiin, sibinaarada iyo mashaariicda haweenka ee ka socda degmooyinka kale, degmooyin badan oo saas ana way jiraan. Laakiin maadaama ay hay-addan ku dhiiratay inay Afmadow tagto oo ay barnaamijka 9 bilood ay kasoo wadoorto, aada iyo aada u mahadsantihiin, waan idiin mahadcelinaynaa. Maadaama 9 bilood aysan ku filneyn baahiyihii jirayna inta badan aan la gaarin, hadda waxaan dareemaynaa in ay 86% ay ka faa'iidaysteen, 25% ay heleen adeeg caafimaad, 70% ee gabdhahaas ayaga sii gaarsiiyeen, oo gabar walba wixii la baray ee gabar kale sii baraysay. Arrinta waxaa weeye marka muhiimadda ah barnaamijyada noocan oo kaleeto ah ee haweenka ay u baahan yihiin, hay-adaha noocan oo kaleeto oo barnaamijyadan noo keena inay noo kordhiyaan, inay noogu soo daraan muddadana loo kordhiyo.
Gudoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadume Aadan ayaa u mahadcelisay hay-adda SWSC iyada oo sheegtay in hay-adda mar walba garab taagan tahay haweenka.
Aad baan uga mahadcelinayaa hay-adda SWSC oo mar kastaba u taagan arrimaha haweenka reer Jubbaland inay qayb weyn ka qaadato, naguna boorisay dhibaatooyinka waddanka ka jira, inaan annagana isu dhexdeena isu shaqeynin loonala shaqeeyo. Wax badan bay ka shaqeysay hay-addan, degaano badan bay kasoo shaqeysay deegaanada degmada maamulka saa ugu xeeran noocyadoo kala duwan bay maalin kasta aadaa shaqo kasoo qabata. Haddaan haweenka nahayna ka haweena haweena caawisa, waxay nagu caawisaa shaqada annaga aan lahayn saan u qaban lahayn bay noo fududaysaa. Markaan leeyahay wayna caawisaa. Hadda Afmadow waa arkaysa waa meel go-doon, waa meel diyaaradu aan tegin, waa meel gaadiidku uusan tegi karin, waa meel aan u bareeri karin anaka Faadumo ahaan, maadaama gudoomiyihii gobolka aan ahay aanan tegi karin. Hay-adda way tagtay, waxay kasoo qabatay shaqadii 9 bilood ba barnaamijka laga soo waday. Marka horena in Afmadow shaqada laga soo qabana waa nolosheeda. Aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay.